bamanyi nimusamize kayingo nyitwa kujalo wabawo efuji eyamanyi lukungana lwali lwatendo nelutamuleka wansi era yakkiriza obuzibu bwali mu kubatizibwa ugwa basamize banne nga bakaye nebeewera okuloka kitaka nkumasi alina kufa netubiwulira abantu bonna ne batya nnyo n'omuvubuka n'atya era nno n'akankana Yesu bwato bwe yalayira ne tugenderawo eri kubatirizo bano ne beekalakasa ne bakaawo okukira ennumba ne batanula okusabira ne bayita nnya bingi ne lubaale ne bayita ebiteeka n'amayembe kitava mu mazzi bwabatizibwa ne bayolekerayo lontani linda ekyaddirira soka balala tuyimba sinzira kuyolontani basamize ne basoka bebagatta balibakenko engoma n'ensaasi tebabireseeyo bambadde n'amagumba wamba abatiisa bano baali baluse olukwege kyulumula bagayingidde amazzi basuule ekyupa n'omukko olwo lubaale amambalire feeno tuyimba basaba omuvubuka nayingira amazzi omusumba n'amubatiza era mpaawo ekyamuyinza weesigenya mukama kuba mpaawo amuyinza sinzanga mukama bino ebyensi byonna bigwawo bano bakadeideyi b'okunsi bonna lubaale simanya nnya bingi leka nsinze yesu yekka kubanga ayinza byonna
Yesu yekka kubanga ayinza byonna.